해봐요.
Hola yo mi bada vuta ni kuvute leteke choboga tukusuke kisha ya koroga tukusute acha uzoba na uoga imanishu sipopoteza usitafute hawaelewani na mambo haeleweki jani mshalango mwandiko usomeki mani azinyweki pombe alichomeki jani haeleweki mtu haeleweki nyani sindo watu kutu na kutu hatuna mbele ya wasela nondo tumekuja na vyuma tukimwaga mbogo jo tunamwaga na nguna we don't care wakinuna na tukai meza moja na maselfish wasiju wakamwaga mhaji kwenye main suite so past like a shadow spala mie mambo king of the jungle ne lampage ona wana ntazama kama Netflix biza kitana wana 24-6 na siyo kia school flesh na kuinvest na depends na pocket yako ila tuko pesh na tukesh kuna muda wa mapens na business na uchesh na kudance na mabest na yani fleshy yo it's so funny bro jinga kuweka rehani ro what up what up hello hello we are taking over tayari kimenuka watu washa oza wanawaza arusi kabla ya kutongoza ni kabla taa kunywa tungilisha koza unavo feel na jifeel wakumweka kando utamjua kwenye bill kabla ya fake mamba wanzega kuwa real wasona mipango atufai kwenye deal over
Yeah. This is how it goes. So
I
cool.
Believe, baby.
Like a fish in a goddamn pool.
Listen, nipo kwenye game tangu 2010 paka leo zee na sumeka. Alafu kila goma kitoka kitaine leweka. Alafu bado tuna maintain na dileo atu jaizwe leka. Tell you niggas tuko sawa wakiweka tunaweka I love sis tushwi na have rappers waki sushi Paka wewe promos za kuboosti Kweli wana chana chana ila line zao zini gusi Labda kichana chana matusi Shit, I admit it Paka hivi sasa sijaona rapper mkali kama mimi I admit it Miniko tofauti kama mnavyofanya nyinyi I admit it So know that this swagger baba mimi mtoto wa mjini I admit it
Tato sinu na kitona tuna pao Jakali paka manchizo na tuna row So kitona tukwa papa so you already know Jua sisi ndo igame tato na control Just take it easy Calm down, yeah, yeah, calm down Nasikia rufu fifu yenikono young killer So you better run for killer See ya